trendybeats.com.
Kwenye giza washata, I don't lie. Weshika kamata, mama lie. Yeni nikikupa kata, oh my. Nakufa, na data, na die. Girl katika ya ni slow down. Boy, mwagika ya ni go down. Baby girl tikisa ya ni bend down. Boy, break it down. Down.
Anita katika na ni go down. Baby boy tulia ni bend down. Kita pika soft on my dry me ni go down. Oh yeah, baby come ni keep bend down.
Telezo. Baby mina telezo. Telezo. Angolo mina telezo. 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 Baby mina telezo. Telezo. Angolo mina telezo.
Vieto vietu na wachora. Bezi limekoma. Kianzisha vietu na kombora.
Kombora.
Wili nitakupa mapenzi machacha. Kwenye baridi na 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 mawamwa.
Baby you are one in a million. Baby one in a million. Wana ufosi tufana na nikirio. Baby oh video. Kutaka utamu flani mwili ni mwako. Mama, mwili ni mwako. Asa unavo katika chumbani. Tuki tiki tiki. Katika ya ni slow down. Boy, mwagika ya ni go down. Baby girl, tikisa ya ni bend down. Boy, break it down. Down.
Anita katika na ni go down. Baby boy tulia ni bend down. Kita pika soft on my dry me ni go down. Oh yeah, baby come ni keep bend down.
Telezo. Baby mina telezo. Telezo. Angolo mina telezo. 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 Baby mina telezo. Telezo. Angolo mina telezo.
On trendybeats.com.